Oh na na na. Mapema. My baby, oh na na na. Dakika tatu hijapita, nimepata mrembo simfahamu. Nikitwiti huku Twitter, I text I girl, akajibu. It's so funny, everybody online is single. Jibu ni gani? Yes I do, we can mingle. Kwangu sijali, mapenzi ya online ni kama gamble. Ni hatari, unadhani unapendwa, kumbe gamble. Online, 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 funny. Zile za picha za filter, posting daily upate malaiki. It's so funny. Online, 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 dating. Zile za picha za filter, posting daily upate malaiki. It's so funny. Chema ni baraka ya mvuvi, ya kipita hayarudi tena. Mambo ya kushangaza zaidi, you are in love na mujaonana. Itakuramba ushangae, picha tu isikudanganye. Unapenda filter na zake figa, ni sawa. Zile za Insta na zake Twitter, ni sawa. It's so funny, everybody online is single. Jibu ni gani? Yes I do, we can mingle. Kwangu sijali, mapenzi ya online ni kama gamble. Ni hatari, unadhani unapendwa, kumbe gamble. Online, 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 online funny. Zile za picha za filter, posting daily upate malaiki. Online, 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 funny. Zile za picha za filter, posting daily upate malaiki. It's so funny. Online, 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 funny. Zile za picha za filter, posting daily upate malaiki. It's so funny.
Music.